zapti Gafaburundo Iba jingo josu rete wo When you smiling Nibukaku Yelele Yelele Yololo
Iyo nza kuimi he Nari wufati seconda Recovery nini Ikangana nungaka
Iyo nza
Naja Umeza mu rugendo nubwo intege z'abanyiya inshuti ikomeye yanjye inshuti magara reba aho twavuye kubyibagirwa nk'ibyabaho reba aho wankuye kwirinda icyaha Icyagawa nitubigira intambara intambara
iyo nza kubibihe nari bufata isegonda nari gira rinini rikangana n'umwaka we
iyo nza kubibihe nari bufata ubuzima tubayemo nibushire bituma dukundana cyane Twiga nk'isomo
Iyo nza kubibihe Nari bufata isegonda Nari gira rinini Rikangana n'umwaka we Iyo nza kubibihe Nari gufata ubuzima Tubayemo nibushire
Bituma dukundana cyane
Remember where you got it from. www.djericho.com.